track.
Baby, ina gani ni kuita lingine, mbona kama sijielewi, siku hizi sitamani kwingine. Baby, meni fuza mapenzi nimewiva, kweli wewe fundi, fundi, kweli wewe fundi, fundi. Chachandu, chachandu, uko kwa matando, naona vyote sawa. Iwe tamu na chungu, we chakua langu, kamgonjwa na dawa. Usijali lila ifu langu, amepanga Mungu, litakaa sawa. Bebe wewe mtasha wangu, roho ya kizungu, unagabaya hii. Unanimali, nanimaliza, nanimali, nanimaliza, nanimali, nanimaliza, baby, yeah. Unanimali, nanimaliza, nanimali, nanimaliza, nanimali, nanimaliza, baby. Gubu alina nafasi, darling, tukikosa tunatubu, tudumishe amani tawale. Oh baby, ipeleke peleke unavyotaka. Oh my sweetie, kuwa nawe nimezipata baraka. Chachandu, chachandu, uko kwa matando, naona vyote sawa. Iwe tamu na chungu, we chakua langu, kamgonjwa na dawa. Usijali lila ifu langu, amepanga Mungu, litakaa sawa. Bebe wewe mtasha wangu, roho ya kizungu, unagabaya hii. Unanimali, unanimaliza, unanimali, unanimaliza, nanimali, nanimaliza, baby, yeah. Unanimali, nanimaliza, nanimali, nanimaliza, nanimali, nanimaliza, baby. Oh, baby, ilipenzi lako mbona moto, moto, moto. Baby, ilipenzi lako mbona fire, moto, moto, moto.